Let's play some more music. As I said, I was going to play more music. Let's do that. Let's hear, let's step it up a little bit. Let's move a little bit further in time. Let's go hear some Shock Stars. We're going to hear this song called Aina from the album called Les Editions Bobette Présentante. Shock Stars, Roboti Robota. So here is Aina from the Shock Stars.
Oh, Salama Bakulela, Salama Bakulela.
Jamu Feb, Jamu Feb, Jamu Feb, Jamu Feb.
Salama Bakulela, Salama Bakulela.
Yes. Kids Club, la Katia Kids Stars. J'ai trine à Éthiopie, la confiance. Voici toi, Ngunduka. Na makolo na voiture teo sanduku ya bilamba te se pantalon moko ye triko moko sapato te se li papa azala kampe na mosala teo tolingana na ye se na bampasi soki omoni enga na mbongo nga na pesi ye sapato liboso alata na vina yeo papa nanga moto asondela yeo elamba ya kitoko na nzoto na yeo Baide na nga moteza la kikola kisa yeo Mwana liboso to bota na yeo Azala kana lopango tempenda koteo Noko na nga moto apesa kibisa nako Na lopango na yeo akala na mikondo ye Bongo lilo bo panza nga isango Nalinga yepo na mbongo pena kitoko ye Eza ne mawa ya mingyo Mbongo na swane utaba konse nanga ye Soki naite, bela samba lo pango teo Soki naite, bela samba babo tire teo yao Ah, Jamsi, eh? The Rex Club Engunduka goyo kayo, eh? Na Bundes Nakutaina makolo na vatire teo Sanduku bilamba te se pantalon moko e Triko moko sapato te se li papa Azala kape na mosala teo Tolingana na ye se na bampasi Soki omonie na mbongo na besi yeo Sapato aliboso alata na vina yeo Papa na nga moto asonde na yeo Ilamba ya kitoko na zoto na yeo Baide na nga moto ezala kikola tisa yeo Mwana liboso tobota na yeo Azala kana lopango tempenda koteo Noko na nga moto apesa kibiso nako Na lopango na yea kala na mikondo ye Bongo lilo yobo panza nga isango Na linga epo na mbongo pena kitoko ye Eza nde mawa ya mingyo Mbongo nyoswa e utana bako sena nga yo Soki nga ite mela somba ba fotile te Soki nga ite mela somba lo pango teo Tango azala kie na bampasi awa Na mwona kano koteo nde koteo Ayebi sanga yo na kisasaza na famiteo Famie na enyose tikana na kivue Papa sinyo soye, azala kina yango awa Famie na yete, yanga mote sipoka kiango Lelo kamina mbango mpona bako sena na yo Famie na ena kisasa edilie Badesi de kaka, jamsi aboya na ye Baba lela e mwasi ye na kifu Jamsi aboye, bako niko panza na isango Tena vanana e kaka mpona mbongo Tena vanana e kaka mpona kitoko na ye ansoto Jo, jamsi a e
Ipala bokuti
Jo, jamsi a e
Bolingi bo panza
Kolobani ni ngundu kana bundese
Jemsiya e
Bolingi babo mama ye
Jemsiya e
Wasi totale la ngatali kamboyo
Jemsiya e
Bolingi babo panzango ye
Jemsiya
e Kolobani ni na mama
Jemsiya e
Nalingi pena wa ye
Jemsiya
e Na 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 na
Jemsiya e
Bolingi babo panzango ye J'ai la confiance au talé, la malicambo.
James C.A. Le Rex Club. A le président James C. Nakatia Big Stars. Yachou.
Ya,
yeah.
Nanguna,
ya,
yeah. Nanguna,
ya, yeah.
Nanguna,
ya, yeah.
Nanguna,
ya, yeah.
Nanguna. bimbembe
Jean Savent au Guimoto
Yanga mosala na kolela ki pofreke ya fika Na kozala betete monene Abenga pe babi Bamone babrosi na ngayo Vraiment konale la Yeye mama
Deklo kanik norsit Allez battant
et même yoko
Et toi la papa yo
yo yo
Et toi les habits en Afrique
yo
Et toi les habits en Afrique tadele
pour l'Europe
Philo Mbambi yoka romba timba bolela
Na vali moi la mboka ngai romba na lela kafe na tambire Et tout mon pouvoir
Son Africa tandele ikunga la lokola ya Europa
yo yo
Tunis et Morocco
yo yo
chamble te fata
c'est ça
voilà avec tous les soyeux la baisse au forêt
dio diana
ana mena kumbu kuna belu sagatrete ana mena sweat ana mena sweat kuna malu
Fumble.
All right, that last track was Empira Bukuba, the song called Muito Obrigado from the CD Mommy Music Clarification, which came out in 1985. Before that, that's called, of course, Papi Tex and the late, great Pepe Calle on that one. Before that, we heard from Abeba Liporto from his CD Vendredi 13, or Friday the 13th. We heard the song called Liloba off of that one. That's a double CD. Before that, we heard from the General Defoe and the Big Stars from a song called Gems from a CD called Big Stars du General Defoe, which came out in 1992. And before that, we heard from Dindo Yogo and Clay Mawungu from the LP Dindo Yogo e Clay. We heard the song called Lisali Nyangote. And we started off the set with Shock Stars, a song called Ena from the LP Les Editions Bobette Présentante. Shock Stars. And here is some information about another great program here on WRIR.
What's going on, y'all? This is the Brook Brothers, and you can hear our music on Global or Go-Go, music from around the world in the universal language of groove.
Every Wednesday from 3 to 5 p.m. on WRIR, Richmond Independent Radio, 97.3 FM and WRIR.org.
That's right. You are listening to WRIR 97.3 FM, and you can find our track list at www.wrir.org. Tell your friends to listen. A lot of people are listening right now. I'm glad to see that. Just checking up on the internet. I don't know how many people are listening locally, but a lot of people are listening around the world. Thank you for that. I'm going to play a song here. I haven't played this album in a long time. It's actually not an album. It's a 12-inch single from a guy by the name of Kintaki B. And the reason I'm going to play this is I just saw it on for sale on the internet for like over $400. So I'm going to play it again to just say, hey, I wonder why. It features Ringo Starr on guitar, so that might be one reason. So let's go ahead and take a listen to Kintaki B. We're going to hear the song off of this one called Nella Sonda.
Sana te mwana mi beko yo na pesa yo nela nela Mwese sako pesa Doni yo zongisa mote mesikeza laka yo nela nela Loyoke, Otiki Bana, Yonela Kosonga, Ibala, Yoso, Matata, Mesala, Koswana, Pekobuna, Yonela, Nela. Ni bala nyo soma tata mpeza la kaposwa na peko bunda yone la sanda. Yo sonda, yo sanda.
kamara na tina isifika kamonga na mweta ngaya walelo na katya mboka mwana Maria position yebani Clarisse Mienandi oya ngaye
ebandinga ekomiko kwanza ngai na nzoto eko tinga maneti na bongela konyo kwa ma mobimba na yona kanisa kieko za la pona na neti walo neti kutu ni banga ya diamae
kano nde miligrama yase Colette Ngeitala ani ya kanu na London
Zala pona ye suka suka seba ini bakaboli biso
Tonton Jacques oh tabaki toko toko toko
E bandinga moko sango ya susi E koswa kanga pona lisema kengo na linga Ele kisinga balimite ya passion E kono sala kalokola balinga na note
Place Schengen Et pas papa ma passa Maman ma passa Goût Schengen
Partout aux araki kokende ngana yo lycéen Batou bazaraki kokamwa oyo bolingo ya foli Bozaraki souka ba plaisir ya finanga Lonene tamwe koma kaike bisaka moto teo Kaka lokola lise kina kwei ma kale kale Mbonge akina makasi e baloli biso masuwa Na komi izole damu lise yo cholie Na kweli suka likambo na nzoto bakundinga moto na weite Batuto zara kiko kendenga na yo lise Batu bazara kiko kamwa oyo bolingo ya foli Zara kisuka ba plezir ya finanga Lonene tangwe koma kaeke bisaka moto teo Kaka lokola lise kina kwe ima kale kale Mbonge ya kina makasye baloli biso masua Na komi izole damu lise yo cholie Na kweli suka likambo na nzoto bakuninga moto na weite
Thank you.
right, that last track was Le Antichoc de Bozzi Bozziana from the CD Position Aibani with a song called Lucien Malinga. I'm going to end up the program with a cut from JDT Malopwe from his 2008 CD, which is called Moleki Nzela. We're going to hear Moleki Nzela number 2 off of that one. And then it'll be time for the Motherland Influence at 5. Thanks for listening today. Thanks for all the input. I've enjoyed doing the program. I hope you've enjoyed listening. Here we go. Here's JDT Molopwe.
L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. Tu dis plus qu'il n'y a ni égal diamant. Tu fais effet qu'il n'y a ni Raoul Litton, non, Papa Joe. Papa Joe.
Oh, kofungola motema. Kisa mo pepe ya pamba puya koleka Bukangia ta foto te Bolingwa koto kisa na ntungu Ata okalingi Bolingwa na susi ya kobela te Pasalinde mo pepe Anenge makolo etikala na soni Zila zalaka Koleka na yofele Aboti baron kine umo Nambwa kinwani
Marie-Claire Kande Angel
Akasina e naba promesi Zunga kuswane wa pote Utiambeli ya bolingo Vite ma kilatu, tika kole lisa motema. Plutôt comprena kazanga ma kasinde abitumba. Kozanga yumana yote, yango wana bolingwe komio sajute. Kisunangis kusa mole kinzila.
Ira chumba grand chiron,
metiti. Dekoma samba kimani.
Janine ma samba na Suède. Ripinge. Tante ma loya, ijou ma lengwa. Tombo Faustino
Mole kinze lande kaya ki konje na se Pona muna ki bilei Tangwa silisi ma papu na inu zefu mwange
Api wena bolingo nanga Azala ki mole kinze la Bolingo suka na bomanga Kapita la bolingo nanga Nade pisa mole kinze la Bolingo suka na bomama Mavinga
Medidi Yaba merle ki nwani Shaolin Ogika Fubae, Noe Bantimba, Ramazani Kiwae, Eskalinga Kanga, Ujitai, Mamindungari, Bebe Kigoma.
Mole Kinzela, Yakine Lisolo, Napisa Kimbote, Yakominde, Govina Vina Mailo Boko, Nakaniste Kia Lovina Ye, Aparonga Inda Vigla Kinga Yi, Ekoti Si Chambra Bakwe Feble. La musique émotionnante, aïna la kissé, c'est pas sa maman, la kissa me boumouana,
papa mokili soukana ma belle,
na cinéma bolingo sa joueur en la nani, ou didi ki noani.
Passi ministre, Popo Espin, Arnaud Technologie,
na bolingo nanga, asala ki mole kinzela, bolingo soukana boumanga. Kapita la bolingo nanga, na defisa mole kinzela, bolingo suka na bo mama, mavinga.
Mimi, la ifeta, autre chose. Didi mondani, O kibiso, bongo bolo balobao, kibango bale kibiso. Mena nino, Montana Kabumbai, le professeur Bolo Santa.
Li mama enyo soyo salye Didi kinwani Bato bako myo mirmire Papa na diamse moko Sikusa yanga molima e Lokola yesu ala musaka lazare Bato balo baka nanga Titiaza lokola e Kurana maiso kyo simbi angwe koningi sayo Zela e kalenga no Kasi bato eko sema e oh, oh, oh.
Bato baso kamonga e
Ona lela nga ina lanye Ona lela na gazule Atiki nga na kwen
Nasana nga bebe Laki sanga kosa mbola Ona chapa ifo kenge langa sima Apole kanzela
Yonde mola kisinzela o Cheri kongolo Al Jazeera Ale makela
César Yosian Dongala.
Atonga soka mambae, pourquoi na tinga mise mole kinzela, asamu si bomu inanga.
Bino Dika Pati Moubenga aux yeux bleus Viki Amunazo Kati Kengela Kati Mukumari Kito Epula PDG British Photo na Bruxelles
Papi Moulokwe, tu seras ma boqua, ma maison la qui commande.
Non,
ma et la tina, ma mari, Congo. Il dit qu'il n'y a ni papa
diable, la
soki pota blanche qui noir. En tout cas, mettez un bon lingue, cosinga, motema eco soa dadi ma bungu.
Jojo Mangwisi.
J'aime ouais.
Champion Lassa.
5 heures du matin, dans la moque, dans ma inamisa.
Collez les samaïta.
On a 1000 kilomètres, y'a de la terre. L'obéla à Tolongo, Didia, Salakimo, les Kinzela. Et Panyanga, la Calvaire, Oyo, Sacré Zola, Elimangala, Matukadala, Ananistori. Pona de jantela le kakana matama
ya Brigitte
atateli simi soma wate poisonga kakaka
Maudila.
Zela na ye Jessica Chilanda Tania Swele Babiloni kanakula benko
Janji Kolwamba le play coach Lulu Yolo
Willy Museni Machuda Mandangi Ma Monique na Luanda Bakomotuna Eskalinga kanga Bebe Senzongo Dios Mukutu.